Bambelela, 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 bambelela. Unganqambi, bambelela, bambelela,
Zipeli Diyayazi Ndibonile Ndivile Ndophuka Ndaphakama Ndaphakama Ndizama ukuthi kuwe Unganqabi